kole peti na shonra Nswami mbe wakati rasa tavona Uvenza ila waisukari Iroho ire mwanagari Mwenye ule anihodo Tafadhali usinifanye bobo Roho yangu initia robo baby Nisika fetre baby Baby, chico, zote, ndezang.